Matiw sura jawi aya go'o yaaki ɗiɗi. Yesu waajini dow ƴolde. Nde Yesu yi'i yimɓe ɗuɗɓe ngari, sey o ƴenti ƴolde o jooɗi. Tokkuɓe mo ngari to maako, sey o fuɗɗi ekkitinkiɓe o wi'i, en nani no Yesu fuɗɗiri kuugal muuɗum. Emo yaha koo toye emo waajina ngam yimɓe tuuba diga hakke maɓɓe, ɓe tokka laawol Allah. Nden emo ekkitina yimɓe ne njooɗorto joonde mbelnanaynde Allah ɓernde. Emo waajina habaru belɗum dow laamu Allah. Nden bo emo holla yimɓe iri ɓe Allah ngiɗi natta laamu muuɗum, ko bo aljanna. Nder ekkitinol ngo'ol, Yesu fuɗɗi e barkiɗinki, waato ko yimɓe ngaɗata ngam ɓe keɓa barka diga to Allah. Daga aya 3 yaaki 12, en nanay ko neɗɗo waɗata ngam heɓa barka diga to Allah. Nder ekkitinol Yesu, o fuɗɗi e barkiɗinki. O wi'i, ɓe barkiɗinaaɓe gaɗuɓe fuu kammunde dow Allah, ngam kamɓe njehi laamu Allah. Ɓe barkiɗinaaɓe yimɓe woyooɓe, ngam ɗum waltinanayɓe ɓerɗe. Ɓe barkiɗinaaɓe laynooɓe ko'e, ngam kamɓe donata duuniyaaru. Ɓe barkiɗinaaɓe nanooɓe weelo e ɗonka waɗuki aadilaaku, ngam ɓe karneteeɓe. Ɓe barkiɗinaaɓe jurminanooɓe yimɓe, ngam kamɓe ma ɗum yurminanayɓe. Ɓe barkiɗinaaɓe ɓe ɓerɗe laɓɗe, ngam ɓe ngi'ay Allah. Ɓe barkiɗinaaɓe ciryootirooɓe yimɓe, ngam ɗum noddirayɓe ɓiɓɓe Allah. Ɓe barkiɗinaaɓe torroteeɓe, ngam waɗuki aadilaaku, ngam kamɓe njehi laamu Allah. On barkiɗinaaɓe to yimɓe kuɗii on, torrii on, pewanii on, mbi'ii haalaaji kalluɗi feere-feere dow mooɗon ngam am. Nanee belɗum mbelmbelte, ngam barka mooɗon ɗum ɗuɗɗum e dow. Ngam non ɓe ngaɗannoo annabo'en arannde'en. Nder habaru belɗum ɗum laamu Allah, ɗum Yeesu waajinta, emo holla iri yimɓe nattayɓe laamu Allah. Huugoɗuɗo iri ngikku ngu o limti ɗo'o, se ko wala o nattay aljanna. Yeesu e tabbitinana fuunanayɓe ekkitinol maako ko ɓe ngaɗata ngam ɓe keɓa ɓe natta laamu Allah. Emo tabbitinana ɓe wiiki, nattuki aljanna ɗum moƴƴere Allah, naa ngam tiinaare neɗɗo dow diina muuɗum, amma ɗum ko Allah waɗani ɗum nder moƴƴere muuɗum e yurmeende muuɗum. Nden to neɗɗo tokki laawol ngol Allah sirri ngam nattuki aljanna, to tuubi diga hakke muuɗum, hoolake Yeesu mo o liloyi ngam o hisnamo daga hakke maako. Nden o jooɗake nde aadilaaku, se ko wala o nattay aljanna. Bo nonno Yeesu ekkitiniri. Nder aya 3 o wi'i, ɓe barkiɗinaaɓe gaɗuɓe fuu kammunde dow Allah, ngam kamɓe njehi laamu Allah. Waato fuu gaɗooɓe kammunde maɓɓe dow Allah, ɓe ngalaa wongol laawol ko wongol nyumo ngo ɓe kammi ɓe nattay aljanna, sey dow ko Allah e hoore muuɗum waɗani ɓe. Sey nder moƴƴere Allah, ngam ɓe ngaɗi kammunde maɓɓe fuu dow Allah. Iri ɓe yimɓe kamɓe nattata laamu Allah, waato aljanna. Aya 4, ɓe barkiɗinaaɓe yimɓe woyooɓe, ngam ɗum waltinanayɓe ɓerɗe. Ɗum e holla iri yimɓe annduɓe ɓe ngaɗi hakke, ɓe monnani Allah ɓernde. Ngam non e ɓe mboya, e ɓe ngoodi mettan ɓeram koo nde ngam hakke ɗum ɓe ngaɗi. Nden e ɓe toro Allah ngam o yaafanooɓe hakke maɓɓe. Iri ɓenɗon yimɓe Allah waltinanay be berde. E lawal yafanaki be hakke mabbe. Den e waduki seyo e welwelo nder berde mabbe. Gam be tabbitini. To na be tubu diga hakke mabbe. Lallei Allah hitoto be. Gam non konde e be mboya e be tuba. Gam Allah yafano be hakke mabbe. Mbarjari mabbe woni Allah no yafanto be hakke. Den e keba natuki aljanna. Aya jowi. Be barki dinabe leino be koe. Gam kambe ndonata duniyaru. Funeto leino hore mudum. Funeto mwala maunitare. Allah no nana ebelu mako. Den o wartirai mo ardido. En nani nder attaura tabbitinani en wiki nder yimbe duniyaru fu wala neddo leino hore mudum bo annabi Musa gam non alla wartiri mo ardido mawdo gam yimbe mako gam non do e tabbitinana en wiki alla e nana beldum neddo leino hore neddo mo wala maunitare bo o neddo gidudo gonga to wadi leifi awi mo leifi mako o jabay dum amma neddo mo maunitare ko to wadi leifi ta wi mo ka o jabata seni o habamma amma yimbe leinobe ko e be yimbe koybe be yimbe be hakkillo be yimbe marbe pulaku be yimbe be dottaku gam non Allah enana beldum iri be yimbe. Kambe bo ngartata ardibe. Nder lenyol. Aya jowego o. Be barki dinabe. Nano be welo e donka waduki adilaku. Gam be karnetebe. Wato bendon yimbe. Be berde mu en. Ngidi waduki adilaku. Nde yebe jodo jonde adilaku. Nder nyumo mabbe. Eko wani nder berde mabbe fu wani be ngada ko hani eko wodi be yimbe Allah enana beldum iri mabbe den o wallaybe be ngada be njodo jonde adilaku nder jonde mabbe bo ko ngele sharel e be ngidi be ngia yimbe jodake jonde adilaku gam e andi Shia adilaku e wadda torra nder jonde yimbe. Bononne engiata nder jamanu meden hande. Nder leydi meden Nigeria. Shia adilaku wadi e nder torra na setta. Amma do e wi'ayen. Yimbe nanaybe donka e welo waduki adilaku. Alla no harnaybe. Alla no harnay berde mabbe. E lawol walluki be e njodo jonde adilaku. Den be nanay beldum e sey jonde mabbe nder duniyaru. Den bo e reirde be natay laamu Allah. Aya jowe didi. Be barki dinabe jurminanobe yimbe. Gam kambe ma dun yurminanaybe. To neddo o jurumdo to yi goddo nder torra. Misalu to yi goddo nder shia njamu. O wallaymo ko o hokkamo shede ko o yaramo sudu lekki gam o heba magani o yamdita ko bato o yi goddo o wala nyamdu den o wallamo o hokkamo nyamdu gam yurmende alla no nada beldum iri on don neddo ko to o yi goddo o wala kolte den o holtinimo gam yurmende Alla nanay beldum iri on don neddo. Alla e hore mudum yurminanaymo den barki dinaymo. Aya jowe tati. Be barki dinabe be berde labde. Gam be ngiay Alla. Alla e yidi berde meden garta berde labde. Maana. To en ngala hallende nder berde meden. Alla no nanay beldum meden. Den. Ko nde nder berde meden ko nyumeten wani ngaden ko hani. Kuen kugal bodgal. jodo den jonde adilaku. To en gada non, Allah nanay beldum meden. Amma to berde meden e kewi hallende, den en gada ko halli, Allah nanata beldum meden. Den e reirde en kebata yiki Allah, se ni torra der hite jahannama. Amma be berde labde, gada ebe ko Allah yidi, tokka ebe ko Allah yidi, koli be Allah, den don yimbe, ben gi ay Allah, wato be keba natuki aljanna, ben joddo e Allah nder wuro mudum ha abada. Allah, labdum bernde yidi, na bandu meden tan, non wadata ngarten labbe yeso Allah. Seni to en ali hallende diga berde meden, en kuyi kugal adilaku, non wadata ngarten yimbe labbe yeso Allah. Den Allah bonanay beldum jonde meden o barkidina en aya jowenayi be barkidina be shiryotirobe yimbe gam dum noddiraybe bibbe Allah wato iri ben don yimbe gitbe jonde jam be ngida ko dume dum shiya jonde jam to be ngii wobbe e kaba ko be narra kamunde mabbe e nyumo mabbe woni be narra be yimbe gam be jodo jonde jam hakkunde mabbe ko hakkunde debbo e gorko ko hakkunde neddo e mo joddi to iri be yimbe Allah e nana beldum mabbe den dun noddiraybe bibbe Allah gam dume gam Allah o giddo jonde jam aya sappo be barkidinaabe torrotebe gam waduki adilaku be barkidinaabe torretebe gam waduki adilaku gam kambe njey laamu Allah maana to neddo e jodo jonde adilaku yidata waduki ko halli yidata bo yiki ko halli der jonde mudum der nyuma mudum adilaku tan woni to der wala nyumo kallungo der bernde mudum den der waduki adilaku mabbe yimbe ganyaybe yimbe torraybe gam be ganyi waduki ko halli gam be ganyi tokkuki ko yimbe duniyaru ngadata gam non dum wanyaybe dum torraybe gam jonde adilaku mabbe amma yesu wi do ben don yimbe Allah e nana beldum mabbe den Allah barkidinaybe den aljanna woni gedal mabbe gam non bandirabe am sen Allah ko iri dume fi ko halli gaden jonde adilaku gam keben natuki aljanna aya sappo e go'o on barkidinaabe to yimbe kudi on torri on pewani on bi halaji kalludi fere fere do modon gam am nane beldum belbelte gam barka modon dun duddum e dow gam non be gadanno annabo en be denno der jonde de Allah yidi enen yimbe njodoroden der jonde iri yimbe nattaybe laamu Allah be kebay torra yimbe tokkobe laawol Allah be kebay torra daga yimbe tokkaybe laawol sheedan gam sheedan e waabotira e Allah ko ngele sharel den e mo waabotira e yimbe tokkube ko Allah yidi e yimbe gadaybe ko Allah yidi gannon be nattay torra konde yesu tabbitinani en wiki do to yimbe torra en e pewana en e biya halaji fere fere kalludi do meden gam en kolake mo o wi en nanu beldum en nanu seyo gam barka meden dun duddum e dow gam annabo en be denno ma yimbe be ngida gonga yimbe be tokkata lawol Allah be torri annabo en be denno misalu en nani habaru annabi Yahaya nonno o wagginiri yimbe o wajini gam yimbe ala hallende den o habani hiridu islami do leydi gam hallende de o wadi en nani hiridus nangi annabi Yahaya mabbi mo der suudu shural nonma annabo en dudbe torrama gam waduki adilaku gam non enen ma koliibe Allah tokkobe lawol Allah yimbe kuday en torray en gam en tokka lawol Allah misalu to en kolake Yesu almasihu warti kisnowo meden en tokkube Yesu almasihu dum waday ka huduki en wiki en heferbe en haabe e halallaji kalludi dum wada ka huduki en amma bandirawo to dum don wanna en gam Allah e hore mudum o barki dinay en den o hokkay en barjari maundi der laamu mako to en munyi en jogake e sembe bo nonno annabo en arande en jogori gonga Allah e sembe der waju Yesu almasihu e ekitinol mako e mo holla yimbe ko gadata en be jodorto gam be keba nattuki laamu Allah wato aljanna gam non fugodu do iringu ngikku Allah no barki dinaymo Allah no nanay beldum jonde mako bandirabe am nanaybe to en nani ko Allah yidi gaden sai en gada dum gam to en gadi non en kebay barka amma to en ganyi tokkuki ko Allah yidi en kebay lanore amma Allah hoyna en en nattuki lanore Allah Allah walla en Allah dautana en faamu gam tokken lawol mudum keben barka dum o siryani en der laamu mako jomirawo walla en jomirawo dautana en faamu amin.